Download it from castlemusicblog.com.
As I feed this rose, I find I wish more basun ko on this one. And my boy wa mumbunda baklamba. Yeah, yeah. I love me swala ni my baby. Nina nini kula ta baby. Hey. Kimanya na seva duka esa breka. I love me swala ni my baby. Nina nini kula ta baby. Hey. Kimanya na seva duka esa breka. Kanti basalia mitu meli. Kufesa kufala funwena wapalala my baby. Kanti wasalia mwitu meli. Kufesa kufala funwena wapalala my baby. Hey yeah. Pilu yaka nini kufi. Nenili you know go break it. You used to say I love you. Nenili you know go stop it. Kari wile fono seba. Seba. Saku kumani mwanyoko. Go baby. My heart is broken now. Kuluzala ole lilato.
Oh no no no.
Why baby. Hey hey yeah. Why baby. I love me swala ni my baby. Nina nini kulata baby. Hey. Kimanya na ziva luka is a breaker. I love me swala ni my baby. Nina nini kulata baby. Kimanya na ziva luka is a breaker. Kanti basalia mwitu meli. Kufesa kufala funwena wapalala my baby. Kanti basalia mwitu meli. Kufesa kufala funwena wapalala my baby.
Na la fune pepela kono la kacha kubo masobe wa nitapela usike wa siela kuna neno ni pempela eba kuli na kumani oswala kwa ndempela uungile pilu yaka kulu mesaka swintila inewe kizelo wana mabo pilu makupila I never thought kuli nikalu za lafu kacha kubo ni bete kasa uboni babamu broke my heart bena wani siyare joseba kufanga makisi matasi ya kakesho wakono wana newe nifanga mchezo kacha kubo mile pilu yaka ingetezo
ala swala ni maide
arra.
Nina nini kulata baby.
This one.
Hey.
Life is a drug.
Kimanya na seva luka is a breaker. I love me swala ni my baby. Nina nini kulata baby. Hey. Kimanya na seva luka is a breaker. Kanti basalia mwitu meli. Kufesa kufala funwena wapalala my baby. Kanti basalia mwitu meli. Kufala funwena wapalala my baby. Hey, yeah.
Kimanya na ziba kulisa kona kufela. Kapani kashenda kiwa kuli kisamasila. Niluli wa number one nilu na kushaina. Forever ni ever ni mapepa nilu saina. Batu unga tamamu kulomo ne balulumba. Nene ni kucheza kafela ne olumpwa. Nene kufanga kao fela za ukupa. Kajaku ni vina spelo kusina milupa. Vasali katimana ya kiwa kusepa. Vani fila ati breaki konji kuisupa. Anibona mane waeza ni super. Feza wako neka fashio kuya woma super. Asha kufelela.
Nini kulata baby.
Eskino wa mbuna wakalamba ema boy wae kuya.
Kimanya na seva luka is a breakout. I love me swala ni my baby. Nina nini kulata baby. Hey. Kimanya na seva luka is a breakout. Kanti basalia mwitu meli. Kufesa kufala funwena wapalala my baby. Kanti basalia mwitu meli. Kufesa kufala funwena wapalala my baby. Hey,
hey. Mr. Topias, managers Mr. Hali, Mr. Kalungwana, Mr. Mdenge Bwindo, DSK, Ofai, Mfola, Bokasavi,
Wadada Staili, White Tuna.